oge amara ugbu abu oge amara ugbu abu oge amara ki onye me ki onye me ki onye me Jesus na kwogita ugbu abu oge amara ugbu abu oge amara nwanne m ugbu abu oge amara ki onye mere ki onye na-arụka Jesus na kpọgi ọ na kpọgi ugbu abu oge amara nara ya ugbu abu oge amara ọ na kpọgi nwanne m bịale oge amara onye na-arụka Jesus na kpọgi ugbu abu oge amara ugbu abu oge na-anara mmadụ nkọma ugbu abu oge amara gị onye na-ezughị ori gị onye nakwa iko gị onye na-arụka Jesus na kpọgi ugbu abu oge nzọpụta ugbu abu oge aganara gị nkọma ugbu abu oge nzọpụta gị onye na-atụ asị osisi ga nọkwa iko gị onye na-arụka Jesus na kpọgi biko nara ya oge amara ọ na-akpọgị nwa m bịa ugbu abu oge amara biko chere na njọ gị ugbu abu oge amara inu ga we onye mme ọ na-akpọgị onye mme ọ na-akpọgị onye mme Jesus na-akpọgị nwanne m nara ya oge amara echipụrụ ide anya oge amara biko nara ya nwa ugbu abu biko nara ya nwa amara nwa nwa onye mme onye mme do nara ya Jesus na kpọgi bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya o bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya o n'efu bịa nara Jesus onye sahụ nyere gị ya o ọ dịghị ugwu kwuru ya o onye nyere gị ya n'efu bịa nara Jesus Chineke nyere gị ya n'efu bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya o n'efu bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya ịma na ọ dịghị ugwu ikwu ya mana onye nyere gị ya n'efu nwanne m bịa nara ya bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu ekpuru ya ọkụ ọgbụ n'isi bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu bịa nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya ọ dịghị ugwu ikwu ya onye nyere gị ya n'efu bịa nara Jesus Chineke nyere gị ọkpara ọmụ naanị ya kụnyere ọbịara nwụọ n'obe wetirila ile na masabatani ọ dịghị ugwu ikwuru ya onyere ndụ ya n'obe ọbịara kọzọpụta gị pụọ na njọ ọbịara kọzọpụta ụwa pụọ na njọ ọbịara kọzọpụta ọgbọ ya n'obe ọ sị na gbaghara ha na ha amaghị ihe ha na-eme ị ga-ekwe ka kwa ahụ bụrụ na nkịtị ị ga-ekwe ụba mara ya bụrụ na nkịtị nwanne nwoke naranụ Jesus Chineke nyere gị ọ dego gwe kuya ma no nyere gi ya nefu asi ni nara ya ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya nefu yeche puri danya ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya nefu wafo ga amara ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya onye gwe kuya ma no nyere gi ya nefu wopera kwane lobe ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi Ogeruzo kavari ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya magura ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya onye gugu ifuru ya mando nyere gi ya nefu Jesus urapo cheze ya webya nenu wa mwa Nigigi kojireka gogota opokorisi Nigigi kejire nyeya manya maruka owe mwa Nogi kpazo wesi ogusimbo Mbele nini mereme ochura jaya nobe Bikobya nara ya Ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya nefu Nara ya nara ya nara ya Ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya nefu Anya mina mwa Jesus Ya nara Jesus onye nwanyi nyere gi ya Onye gugu ifuru ya mando nyere gi ya nefu Nara ya wane mo Ya nara Jesus Nara ya wane mo Nara ya wane mo Ya nara Jesus My sister nara ya My pastor nara ya Ya nara Jesus Wani ya wane nyere gi ya Wo 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 Wani gugu ifuru ya mando nyere gi ya nefu Teta si enura o Wanye sonari ogi Mwema teta nura Ona si kwa gi No gabusiana Teta nura Wanya nwura nwuna sigi Biko binizi nura Ona sikwa gi Teta o No genabu Biko teta o Teta nura Jesus na sigi Biko teta Ona sikwa gi Noge na ku Teta e Teta nura Yemezi na nura Jesus na sigi Miko teta nura Ona si kwa gibilie Noge na ku Awake from your slumber Jesus is calling Awake from your sleep He is calling you Awake, the time is short. Awake from your sleep. Master is calling. Awake from your slumber. He is calling you. Awake, the time is short. The time is now. Awake from your sleep. Jesus is calling.
He's calling you.
Awake from your sleep.
Awake, awake.
He is calling you. Awake, the time is short.
Awake from your slumber, Savior is calling. Awake from your sleep, He is calling you. Awake, the time is short. Teta zenunura, wanya wanyi na kogi biko teta nura, ona kwa gi. Ogerugo Wagenzo puta Onye mwena kogi Tegarizie Onasi kwa gi Mwam naram Agame nye ginju Yemezi na nyura Jesus na kogi Fit
chazie na nyagi Wote kwa naka ije yura Asimiga muzi nura Teta nura Jesus na kwagi pastor Teta nura Onasi kwagi binye Nantuta wabiarela Ona kwagi
Teta nura Jesus na sigi liko teta nura
Yete zilo genaka
Onasi kwagi binye Loge na ku
Biko teta, biko teta
Teta nura Jesus na sigi liko teta nura Onasi kwagi binye Loge na ku
He's coming back again, my Lord is coming back again He went away and promised that he's coming back again He's coming back again, my Lord is coming back again Oh glory, hallelujah, he's coming to take us home He's coming back again, my Lord is coming back again He went away and promised he's coming back again He's coming back again, Master is coming back again. Oh glory, hallelujah, he's coming to take us home.
He's coming back again, my Lord is coming back again.
He's coming back,
went away and promised that he's coming back again.
He's coming back.
He's coming back again, my Lord is coming back again.
Nobody knows.
Oh glory, hallelujah, he's coming back again.
He's coming back again, my Lord is coming back again He went away, he promised he is coming to take me home He's coming back again, my Lord is coming back again Oh glory, hallelujah, he's coming to take me home He's coming back again, my Lord is coming back again for you He went away, he promised he would come back again He's coming back again, my Lord is coming back again, brother. Oh glory, hallelujah, he's coming to take you home.
He's coming back again, my Lord is coming back again.
Give your life today,
he's coming,
he's coming.
He's coming back again, he's coming back again, my Lord is coming back again.
He's coming with a great reward.
Oh glory, hallelujah,
oh, yes.
He's coming back again.
Oh God, be our chosen. Jesus, God be our chosen. Oh Lord, go run elive. Oh God, be for anila. Oh God, long our chosen. Master, God long our chosen. Oh glory, hallelujah. Oh God, be our chosen. Iche no God be. Agwangi, oh God, long our chosen. Oh Lord, go run elive. Oh God, kwada bibi. Oh God, long at your master, God long at your Oh glory, hallelujah. Oh God, be for anila.
Oh God, be our chosen. Ezani, God be our chosen.
Oh God, be
our. Oh la guru neli, wesin. Oh God, be our
chosen.
Oh God, be our chosen. Ezani, God be our chosen.
Oh di wanyo mambo bo.
Oh glory, hallelujah. Oh God, be for anila.
One more,
Amo, you talking, we now, Maggie Jesus.
Of happiness, tell me your source of jolly when you don't know the Lord. Brother, tell me, sister, tell me. I said, tell me, tell me, tell me.
Tell me your source of joy when you don't know Jesus.
I beg you, tell me.
Tell me your source of joy.
Tell me.
Tell me your source of joy.
Come on, tell me.
Tell me your source of joy.
Why are you so proud
when you don't know Jesus?
Tell me, tell me,
sister, tell me.
Arrogance is a disease.
Tell me your source of joy when you don't know Jesus.
Pride is a sin.
Tell me your source of joy. Tell me your source of joy.
I beg you, tell me.
Tell me your source of peace when you don't know.
Why you dey do shakara?
Tell me, sister, tell me.
Hey,
tell me.
Olende na kwaka nozoke megara haka bata. Na kwaka no gigi. Anything I could have got a biggie, then a biggie, Kabata. On a quack and a biggie, Mega. On a quack and a biggie, he got butches in empty. What's this? I know, I get boy, a poor madu, no, 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 no. Rosso Malaga What's this in a no no wuna bia Uzo senike Madu no no wuna bia Rosso Mbamba Mbamba Iga tona kbochiti mwa Mwane woke Iga na tona kbochiti mwa One and one, become a very your biggie. What's a poor looking at home? I'll be a couple of phobia. No trouble, bar. Become a very your biggie. Omega, Omega, On a quacker, no biggie,
Mary. In my quacker, Jesus, na quacker, no biggie.
On a quacker, become a yo,
biggie. Papa Tango, Megim.
On your na quacker, no biggie. Batao, Batao.
In my quacker, no biggie. Megere ya kobata, megere ya kobata,
megere ya kobata,
tiko megere ya kobata,
megere ya kobata,
megere ya kobata zienu,
megere ya kobata,
kopu kuga mucho buba,
megere ya kobata,
kopu kue mwege gona muiwa,
megere ya kobata,
kobe goze na karakaki.
Egere ya kobata,
nafina suega were were.
Egere ya kobata,
ochoro gimya musu na njama male.
Egere ya kobata,
kupunye nisieno.
Egere ya kobata.
Ese tiringi akam amali monyozo e iwe zuga wenaru kule beka mije ekwerewo
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 Jesus kuruni awuruni ngam Tiringi akam
amagiba onyozo
iwe zuga onwe narumemo wo ole bekam nje
yekwere wema yekwere wo
Jesus kuruni
osi ngusi wo ye Abarakoji batanume
Ambeji kwalanto
Biko kwere
Ekwerewo
Biko kwere siya
Jesus kuruni
Wajira barakubu isigi
Obara yadi okono
Anabu tarege na kekwesu
Ambeji
Abara Jesus baranenu ebe Obi ye nwere onwe Ihe nzọpụta ka ọ bụ nye mmadụ Ọ na-asacha njọ Ọ na-agwọ ọrịa Ọ na-enye akụnụba Meghe obi gị ka ọbara asachaa gị Ị ga-enwe ezumike mkpụrụ obi N'ebe ị na-azụ ahịa n'ezinụlọ gị.
Ekwerewo!
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 Ekwerewo! Ekwerewo! Ekwerewo! Akam di nelu
Amagimo chiozo
Iwe zuga onwe na rum Wanumo olebe kam geje
Ekwerewo
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 Jesus kuruni
Ekwerewo nana nokora na monso
Obara yadi okonu
Awo
Barani.